Kun Radio Sagale Amerikaatiin. Radio Sagale Amerikaa wixataa qabee eega jimaataatti galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee eega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayit naayil saatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Jimaata amajjii 8/2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 30. Keessummeessaan keessan galgala har'aa aan Nigusuu Taammireeti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi dhaamsa isaanii kaleessa galgalaa viidiyoodhaan tamsaasameen yeroo deeggartoonni isaanii gidduu kana humnaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi girrisaan seenan hookara seera dhabeessummaa fi jeeqama uumame dhaaruu isaanii dubbatan paartiilee dimookiraatii fi rippaabilikaan irraa Tiraamp akka taayitaa irraa kaasaman gaaffileen dhiyaataa jiran. Dhaabbanni aadaa barnootaa fi saayinsii kan tokkummaa mootummoota yookiin UNESCO waggoota 4 dura sirna gadaa akka hamba addunyaatti galmeessuun ni yaadatama. Waggaan arfaffaa sadarkaa addunyaatti galmeessuu sirna gadaa kun 7 booda akka qaamonni adda addaa bakka argamanitti godina Gujii Lixaatti akka ayyaaneffatamu beekameera. Lammiiwwan Itoophiyaa waraana Tigraay keessaa dhiyeessan daangaa qaxxaamuranii Sudaan seenuun akkuma itti fufetti jiraachuu dubbata tokkummaa mootummoota. Kanneenii fi kan biroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti yooriin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Tigist Gamme akkuma yeroo kaanii tamsaasa intarneetiidhaan qophii kana isin biraa geessi oduutu dursa oduudhaaf jaallanne gammada.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun jimaatarraaf qabnu kuno. Deeggartoonni pirezidaant Tiraamp mana maree Yuunaayitid Isteetsi seeraan ala ega seenanii badii dhaqqabsiisanii booda pirezidaant Tiraamp aangoo akka gadhiisaniif Waashintan keessatti dhiibbaan godhamu dabalaa jira. Gaaffiin aangoo haa gadhiisu jedhu jabaataa yeroo jiru kanatti kamisa kaleessaa Tiraamp aangoorra turuuf yaaliin godhee milkaa'u dhabus demokiraaticha Joo Baayidenitti aangoo sirnaan dabarsee kennaa yaada jedhu qaban. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi isa 46 ta'uuf ka jiran Joo Baayiden amajjii 20 fuullee keenyaa kakatanii aangoo qabachuuf jiru. Kamisa kaleessaa ganama koongirasa keessa ka jiran demokiraatonni sadarkaa olaanaa 2 Tiraamp waajjira keessaa ammuma akka baafaman gaafatanii turan. Rippaabilikaanota keessaas hangi tokko yaada kana deeggaraniiru. Bulchiisa pirezidaant Tiraamp jalatti ministeera geejibaa ka turan Ileen Chaaw aangoo gadhiisuu isaanii kamisa kaleessaa beeksisaniiru. Kunis roobii darbee deeggartoonni pirezidaant Tiraamp mana maree Yuunaayitid Isteetsi weeraranii lubbuun namootaa ega darbee booda. Haadha warraa hoogganaa sagalee yayyabaa seenataa fi Tiraampiif michuu siyaasaa jabaa ta'an Mitch McConnell ka ta'an Chaawun akka jedhanitti deeggartoota Tiraampiin haalli roobii darbe gaggeeffame akkaan rakkisaa ture jedhaniiru. Biyyi keenya haala rifaasisaa fi ittifamuu danda'utu deeggartoota Tiraamp biraa ishee mudatee jedhan. Tiraamp hiriirotaaf ega haasawaa dhageessisanii booda gamoo mana maree Yuunaayitid Isteetsi cabsanii seenan jechuudhaan Chaawun ibsa baasan. Akkuma hedduu keessanii anis dubbii kana callisee ilaaluu hin dandeenye jedhaniiru. Aangoonni seera eegsisan kan Yuunaayitid Isteetsi deeggartoota pirezidaant Tiraamp roobii darbe mana maree Yuunaayitid Isteetsi irratti gocha raawwatan kan ilaaleen qorannaa yakkaa jalqabee jira. Qorattoota 100 ramaduun kanneen gocha seeraan alaa sana gaggeessan adda baasanii akka hidhan kaleessa labsameera. Eeggataa abbaa langaa muummichi kan Waashintan DC Mike Sherwin akka jedhanitti hookara uumameen walqabatee namni 15 mana murtii federaalaa kan Waashintan jirutti himannaan irratti dhiyaateera. Kanneen biroo 40 mana murtii olaanaa DC keessatti himannaan kan irratti baname yoo ta'u hookara sana hoogganaa warra turan irra hedduu isaanii akka ta'ee fi warra seeraan ala lafa manni maree sanaa seenan jedhamee akka ta'es ibsamee jira. Gamoon mana maree Yuunaayitid Isteetsi kanneen mormii qabaniin cabsanii ega seenanii seera tumtoonni bakka tokkotti itti cufamee akka turan ta'ee booda eegumsi jabaatee jira. Dallaan akka namni gara gamoo sanaatti hin dabarre kaa'amee poolisoonni daandiilee irratti bobbaafamanii tasgabbiin bu'ee jira. Koongirasni hanga 7 dhufuutti hojii dhaabee jira. Magaalaa Waashintan DC labsii hatattamaa kaa'ame 7:00 hojiirra oolchuuf jirti. Kunis Joe Biden amajjii 20 bara 2021 kakatanii pirezidaantii United States ega ta'anii boodallee katuru ta'uun ibsameera. Deeggartoota pirezidaant Tiraampiin haalli roobii darbee naannaa mana maree United Statesitti raawwatame addunyaan rifaatuuf gaddaan ilaalee jira. Wanni Waashintan DC keessatti roobii darbe ta'e Ameerikaa keessa miti jechuudhaan pirezidaantiin Faransaay Emaanuel Maakroon tiwitarii irratti barreessan jajjabinni demokiraasii ofii keenyaas ta'e kan Ameerikaatti ni amannaa jedhan muummichi ministeeraa Hindii Narendra Modi Waashintan keessatti goolii fi hokkara uumame gaddatunatti dhaga'ame jechuudhaan tiwitarii irratti barreessaniiru. Ministeerri dantaa alaa Taayiwaan gama isaaniitiin hokkara uumame gaddu ibsa barreessanii beeksisanii jiru. Dubbiimaan ministeerri dantaa alaa Paakistaan kaleessa dhuga baastotaaf akka ibsani taala Waashintan keessaa hordofaa jirraa haalli jiru hatattamaan iddoo duriitti ni deebi'aa abdii jedhu qabnaa jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa Obbo Subhaat Naggaa dabalatee hoogganoota kaanis to'annaa jala oolchuusaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan qajeelfama humnootii bobbaasii kan raayyaa ittisaa Birgaadar Jeneraal Tasfaayee Ayyaalew dhaabbata oduu Itoophiyaaf akka ibsanitti Obbo Subhaat Naggaa lafa dhala namaaf rakkisaa ta'ee fi dhokotanii turan keessaa to'annaa jala oolan. Kana malees raayyaa ittisa biyyaa ganan kanneen jedhaman namoonni ja'a to'annaa jala ooluun ibsameera. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa jira jedhamu irratti qorannaan tokkummaa mootummootaan hoogganamu gaggeessuuf mootummaan Itoophiyaa akka eehamu garee Human Rights Watch keessatti itti gaafatamtuun kutaa biyyootii gama Afrikaa Latishiyaa Baader gaafataniiru. Gara Sudaanitti malanii deebi'uu isaanii ibsanii achitti baqattoota Itoophiyaa wajjin wal arguu dubbatan. Baqattoonni kun firoottan isaanii waraana Eertiraa fi kan Itoophiyaan Tigraay keessatti ajjeefaman jedhan kun hawaasni addunyaa gidduu seenee ajjeechaa kan akka dhaabsisu gaafatan jedhaniiru. Bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay keessaa fi aangawoonni Itoophiyaa fi kanneen biroon waraanni Eertiraa Tigraay seenuusaa dubbataa jiran. Eertiraan garuu kan haaltee jirti. Kanarratti VOA'n deebii aangawoota federaalaa fi kan mootummaa Eertiraa kallattiin argachuuf yaaliin godhe kan hin milkoofne ta'u Gabre Haagos sagantaa afaan Tigree irraa gabaaseera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Tiraamp deeggartoonni isaanii girrisaan ba'anii mana maree Ameerikaa US Capitol jedhamu weeraruudhaan hokkara gocha seera dhabeessummaa dalaganitti rifachuu fi dhaaruu isaanii ergaa viidiyoo gadhiisaniin ibsanii jiru. Pirezidaantichi kaleessa galgala ibsa haa baasani malee paartiilee dimokiraatotaa fi rippaabilikaanii kanuma mataa isaanii jechaadha. Tiraamp aangoorraa kaafamuu qabu waamicha jedhu hedduminaan kaasaa jiru. Paatsi Widaa Kuswaaraa masaraa White House irraa gabaasa ergiteetu jira. Namoo daandii.
Pirezidaant Tiraamp dhaamsa isaanii halkan dabre viidiyoo waraabanii dabarsaniin waa'ee deeggartoonni isaanii Kaapitool Hiilitti humnaan seenu ilaalchisee akkana jedhan.
Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness and mayhem.
Akkuma lammiiwwan Ameerikaa kabiro hokkara seera dhabdummaaf jeeqama uumamee ture xaareen jiraa jedhan Pirezidaant Tiraamp. Manni maree Yuunaayitid Isteetsi yookaan Koongireesiin bayii filannoo pirezidaantummaa bara kanaa raggaasisu isaallee dubbatan. Garuu akka xumura filannoo pirezidaantummaa Ameerikaatti namni filannoo injifatame isa injifateen baga gammadde jedhe haasawaa godhutti filatamaa pirezidaantummaa Joo Baayideniin baga gammadde hin jenne Tiraamp.
My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power.
Fuuleffannaan keenya ammaa gara karaa gufata hin qabneen sirna qabeessaaf mudaa hin qabneen aangoo dabarsanii kennuutti ta'aa jiran. Kaleessuma viidiyoo pirezidaant Tiraamp dura immoo filatamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden haasaa pirezidaanticha balaaleffatu dhageessisanii turan.
He unleashed an all-out assault on our institutions of our democracy from the outset. And yesterday was but the culmination of that unrelenting attack.
Jalqabarraa kaasee dhaabbatoota sirna dimookiraasii keenyaa irratti aleellaa guutuu geggeesse. Kaleessa immoo aleellaa isa xumuraa raawwatee jiran Baayiden. ኦከረ እንገደ ዋጅረ መነመረ ዩናይትድ ስቴትስ ትገገ ሰሚሰናፍ ፕሬዚዳንት ትራምፕ አከታይታራ ካሰመን ፊሌ ባየታ ደመን ላልች ሰገሩ ማንዱበነ ከመነመረ ሙርቲ ሰራው ካንሰለቲ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቶ ገና ፓርቲ ሰገለየ የባታው ጀረመ ኤገሙ ቻክ ሹመሪፍ አፍያይ መነመረ ዩናይትድ ስቴትስ ናንሲ ፔሎሲ ደበለቴ በከቦን ሄዱን አከፎ የሰማ ሄራ አሜሪካ ድደም ሸነፋቲ አከ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ታይታራ ካሰመን ጋፈታ ጅራን
By inciting sedition, as he did yesterday, he must be removed from office. While it's only 13 days left.
Gocha tosisa ganinsa kalesa rawwata mitukun. Taitarra sakasu barbachisa. Taitarra turudaf guyyota kuda saritu afe. Guyyan tokittinille Amerika agar sisa rifasisati jijirudande sijeran pelosin. Gafina kana demokrato tarra kohamit kadeyata jiru. Parti republikanirra. ሚሴንስ መነመረ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስማን አዳም ክንዝንገር ከነን አከ ትራምፕ ታይታራ ቡቅ ሰመን ጋፈተን ከሳቶኮ
All indications are that the president has become unmoored not just from his duty nor even his oath but from reality itself
ፕሬዝዳንት ጭት ጋፈተ መሳዮ ካን ዋኔር ቡት ሰኔ ፍቱቱንታነ ዱጋ ቀበተማ ለፈጅሩትዩ አከደተን ቀብ ነገር ሲሱ ወነም ሙለተን ኡንዲጀረን ክንዝንገር For years, era United States did demishanafan, President United States angosa afit gafata masa baachu ankate sagale tana presidentif sagale misenso ta kabine rejresan akata itarra buk samuni yema. Tana President United States Mike Pence ste misenso ta kabine biyati kesa kanaga mati sagale akasi Trump retike nur al ifatidu batenjiru. Abbat American Enterprise Institute jiramuti ዳይሬክተር ኮሚሽነር ትፉፊንሰ ሞቱማ ከታን ጆን ፎርቲየር ዋይ ካናና ኢፕሰን
with the remaining time I think there would be some obstacles both practical and legal to doing it so it could be done but it would be very hard to do
የሮፍ ተከነት ዋና ከናጎቹዳፍ ከራ ሐለቀ በተማለ ፈጅሩስቴ ከራሴራ ደንቃልን ጅሩ ጎቹን ደንዳ ማገሩ ጎቹዳፍ ባይረክሳዳ ጀረን ገመብራቲን አባና ለንጋ ፌደራላ ሆከረን እንገደ ዋጅረ መነመረ ዩናይትድ ስቴትስ ረት ግግስሰም ቆራታጅሩ ከረካ ደግርቶን ንሳኒ ገረ መነመረ በከቦታ ዩናይትድ ስቴትስ ትሪራ ቦውዳን አከንጅ ፈኖ ባይደን ፍራጋቲን እንከነምን ደንቀን ዱበታ ቱረን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ደበለቴ ነሞከረች ተሲሰ ከመረትዩ አከመናን ጥያቱ ከሮጀታጅሩ ተውዱበታ ትራምፕ ባቲሌ እዱዳፍ ከነንንጅ ፈኖን እንጅ ፈቲናፉ ዮፍለኖ ወሊን አመ ቆፈጀቹ አንዱበታ ቱረን ዋልታይ ማመታ ገምታ ፓርቲሌ ለመኒፍ ፕሬዝዳንት ከታን ጀሰን ግሩመት ወነሙ ሙለተን ሪፋሲሶ አከታ አንዱበተን
The images are shocking and sad and I think the unfortunate but somewhat predictable conclusion of
ወንቶን ሙለተን ሪፋሲሶ ገዲሲሶዳ አከኔ ያዱት ወንት ገዲሲሳን ጥሙረረት አከ ፕሬዝዳንትች ዲሞክራሲ ጥቀሱ ካን ፈፈሱ ወን ሞኤገሙ ቱሬጀሩ ግሩመት ዮታነ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ፎየ ሰመሰራ ድግደም ሸነፋት ፈየደመ አከ ፕሬዝዳንትች ታይታራ ካሰመን ኢንታሲስ ነጀሩ አፎያይ መነመረ ዩናይትድ ስቴትስ ናንሲ ፔሎሲ መንበሬ በከቦታ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንትች ታይታራ ቡቅሱዳፍ ሰገሌ ከኑመላ መንበሬ ዩናይትድ ስቴትስ በረክመለ ማፍቁደ ሰገል President Trump akata aitarra buqi saman kasagale murtese yotaw mannimare murti seray yokan senatin garu barakumala maf digdama murti sana kufi sun sani ada tama
kan agevtajirtan as Washington DC rakander bu radio sagale America sakanta afan urmuti radio dan meter band digdamilla ma digdami shani sodami to korre takasmasi satellite nile sati fi facebook ki kenya ratti kallati danu dagesu haga tumna saganta kenya ammas nolin turan afera kenya wogana ara kun ergie gele aslami won ethiopia dibasa deti ultan sudan ba gausani unhcr engada ifa godejram kanajechun warani tigray kesa ergie gele aslami won biyati kuma shantamija ol sadasa darbira egale biya bakatani jechuda jetti UNHCR madde godachudan geneva ra kangaba ste liza schlein
lakofsi godan tata kun zero jekum si warana tigray kesa ture kumatamni bakataturetti walin na madalamu tikada kan jedamudam adaw male jeda UNHCR lakkoofsi namoota baqataa jiranii haphachaa haa dhufu malee sibiilonni hokkarri dararaa fi balaan isaan mudachuu ammallee hin mul'ata yookiin immoo hin dhaabbanne. Andrii Mehejij UNHCR-dhaaf oduu himaadha. Andreen akka jedhanitti egaa lammiiwwan Itoophiyaa dhibbootatti lakkaa'aman lubbuu isaanii olfachuudhaaf jireenya isaaniirraa baqataa jiru. Baqattoonni deemsa torbaniin booda buufata Sudaan ba'aa waan ga'anii fi uffata isaanii tokkitti gatiitti irra kaawwataniin dhufanii daran laafanii fi huqqatanii arginaan jedhan.
Latest arrivals tell of being caught in the conflict and being victims of various armed groups, facing perilous situations including looting of their houses.
Kanneen dhiyeenya buufata kana ga'an akka jedhanitti karaa irratti walitti bu'iinsa akka isaan mudate hidhattoota garee adda addaatiif akka saaxilaman haalli sukkaneessaa kan akka saamicha manneen isaanii dirqamaan abbootii warraa fi ijoolleen dhiira isaanii waraanaaf filamuu akkasumas humnaan gudeeddiin shamarranii fi dubartoota irra ga'uu dubbataa turan ture kan jedhan. Oduu himaan UNHCR kun dabalataan akka jedhanitti baqattoota kana keessa dhibbantaan 30 umriin isaanii ganna 18 gadidha. Dhibbantaan 5 immoo maanguddoota ganna waggaa 60 oliiti. Buufataaleen kolugaltoota 2 daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irratti argaman garmalee guutuu isaaniitiin kolugaltoota mataa isaaniitiif balaaf akka hin saaxilamneef jecha waajjirri isaanii Sudaan akkasumas michiiwwan UNHCR waliin ta'uudhaan ariitiidhaan kolugaltoota kana qarqara gara Sudaan keessaatti qubachiisuudhaaf jirra jedhaniiru. Mootummoonnii fi dhaabileen gargaarsaas lakkoofsa baqattoota dabalaa jiru kana deeggaruudhaaf gargaarsi laatan haalaan dabalaa jiru. Fakkeenyaa fi dhaabileen gargaarsaa 20 ol ta'an bakka jireenyaa, gargaarsa fayyaa, nyaata gabbataa fi nyaata illee raabsaa jiru. Akkasis ta'ee kanneen gargaarsa barbaadan dabalaa waan jiruu fi bajetni dabalataa dhimma deeggarsa namummaa kanaaf ni barbaachisaa jedhan Mehejij.
In particular, it is critical to further improve water and sanitation conditions in the refugee camps and reception areas. Additional funding.
Keessumaa dhiyeessii bishaanii haala tajaajila qulqullina naannoo buufataalee fi iddoo baqattooti itti simatamanitti guutuun murteessaa akka ta'ee fi kan dagatamuu hin qabne immoo dhibee COVID-19 to'achuudhaaf tarkaanfiilee barbaachisoo fudhatamuu qaba. Jireenya baqattoota haala itti fufiinsa qabuun fooyyessuudhaafis kaampilee isaanii fooyyessanii ijaaruufis keessumaa immoo ganna dhufaa jiruurraa baraaruudhaaf piroojektii yaadameef gargaarsi dabalataa ni barbaachisaa ture kan jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa qe'ee isaanii Tigraay baqatanii haga ji'oota 6 dhufaniitti gargaaruudhaaf akka dandeessisutti UNHCR fi michuuwwan isaa ji'a darbe iyyata dhiyeeffatanii gargaarsa doolaarii miiliyoona 100 fi miiliyoona 56 gaafatanii ture. Haga ammaatti doolaarii miiliyoona 40 waadaa kan seename naa ta'u kun immoo isa barbaachisu yookiin gaafatame irraa hedduu hanqata. Dhaabbati dhimma aadaa barnootaa fi saayinsii tokkummaa mootummootaa yookiin UNESCO ganna 4 dura gadaa Oromoo akka hambaa addunyaatti galmeessuun isaa ni yaadatama. Sana sababeeffachuudhaan ganna afreessoo kana 7 dhufu Gujii Lixaa Yuunivarsiitii Bulee Horaatti kabajuuf qophiin godhamaa jira. UNESCOon ergi gadaa akka hambaa addunyaatti galmeesseen asitti akka biyyaattis ta'e akka addunyaatti maaltu hojjetame? Maaltu safe? Kanarratti itti gaafatamaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa kan ta'an obbo Kabbadaa Deesisaa fi qorataa fi barreessaa kitaabaa kan turan Profeesar Guyyoo Duyyoo qabannee dhiyaanneerra. Sora haala keetu dubbise.
Obbo Kabbadaa, guddoo si galateeffadha. Egaa UNESCOon gadaa Oromoo galmeessite asitti wanni gugurdoon sadarkaa addunyaatti hojjetamu maali?
Tole, egaa gadatooma akka UNESCOtti galmeessuu jechuun waan tokko eegumsi akka addunyaattis akka mootummaa biyya tokkoottis hambaa tokkoof akka taasifamuuf inni guddaan isaa galmisaa guddaan jechuudha. Mootummaan dirqamoota gara garaa fudhata. Babal'isuu, eeguu, kunuunsuu, seerota faallaa yoo jiraatan fooyyessuu kana gaafata akka sirni gadaa UNESCOdhaan akka hambaa kilee addunyaatti galmaayyaatiif uummata keenya biratti akka ka'umsa adda addaa uume. Nutis mariiwwanii fi qorannoowwan adda addaa gaggeessinee dhiyeessaa turre guutuu Oromiyaatti jechuu ni dandeenya. Hanqina fedhayyoo haa qabaatu. Kun tarkaanfii tokko jennee jijjiirama tokko jennee fudhachuu dandeenya. Inni lammaffaan dhaabbileen barnoota olaanoon gara garaa sadarkaa koortiitti sadarkaa kadamee qorannoo qo'annoo tokkootti eegaluun isaanii waan kanaa as dhufeedhaa Bulee Horaa Yuunivarsiitii fudhachuu dandeenya. sadarkaa digirii lammaffaa fi digirii sadaffaa yookiin PhD yoogallee qorannoo tokko ta'eeti kan qoratamaa jiru. Hundaa ol immoo hedduu kan tanjifannoo guddaatti ilaallu bara kana sirni gadaa karaa ajaa'iba ta'een qophaa'ee barattoota kutaa tokko aga kutaa saddeetitti jiraniif kennamuudhaaf kitaabni miliyoona walakkaatti dhiyaatu maxxanfamee oredii hojiin isaa eegalamee jira jechuudha. Barsiisni eegalamee jira. Inni kun injifannoowwan gurguddaadha. Kana biraan adeemsi sirna bulchiinsa gadaadhaa sirna bulchiinsa jabanaa keessatti integireet gochuu yookiin wal simsiisuu fi gara sanatti dabalaa deemu waggaa darbe kana tajaajila lammummaa kan jedhamee qabsee mootummaa naannoo Oromiyaatiin labsame sun akkuma jirutti muudaalee gadaa keessaa kan fudhatamaniidha. Manni murtii aadaadha akka beekamtii argatu hojiin bal'aan amma kan hojjetamaa jiru. Akka addunyaatti deeggarsa bajataa gaafachuu ni dandeenya. Ambaa tokko jechuudhaaf balaa biyyootaa qilanne deeggarsa naa barbaachise gaafachuun karaadha. Waanuma yeroota keessa kaawwamu jira.
Gadaa jechuun waan jajjabdu waan ittiin hojjechaa bahan. Am sadarkaa addunyaatti eegi jabaate kitaaba miliyoona hedduu qopheessine jettu wandansa qulqullinni barnoota hagam jajjaba gadaan jabdu seeri barnoota isiillee nagaru jajjaba ta'uu mal hagam itti qophooftanii hagam ogeeyyoota irratti mari'atanii waan hagam qulqullin qabaate.
Egaa kun waa'ee qulqullina barnoota ammam qulqulluudha kan jedhu an akka nama dhuunfaa tokkotti kaasuu danda'a. Kana warra ogeessota barnootatii fi yoon dhiise wayyaa sirni qulqullinni barnoota biyya keenyaa rakkoo akka qabu in dubbatama. Anis akka nama barsiisaa ture tokkotti waan hin hubadhu ni jira. Rakkoon qulqullina barnootaa akka jirutti jira. Haa ta'u malee amma rakkoon qulqullina barnootaa furamutti sirni gadaa sirna barnootaa keessa galuu hin qabu kan jedhu ejjennoo hin qabnu. Inumayyuu nuti akka fala tokkotti kan keenye sirni barnoota amma jiru kun kan aadaa kana yoo beekumsa qabboo sirna gadaa yoo dabalatti sirna barnootaa hin fooyyessa iyyuu kan jedhu akka fala tokkotti iyyuu kan qabanne sana akka sirni gadaa sirna barnoota mataa ofii danda'e ni qaba. Kun hundiyyuu keessatti galee kan qophaa'e waan ta'eef inumaa rakkoo qulqullina barnootaa kana agatu jijjiiruu kan danda'uudha jenneeti amanna. Warri kana barsiisan ammaaf akka barbaadametti namni kanaan ispeeshaalaayiz godhee bahee hin jiru. Haa ta'uuti leenjii gaggabaaban nameefi jira. Barsiisonni ittiin leenji'anii akka ba'aniif waan yaadaa jiru hin jira.
Gama kanaan ammoo abbootiin gadaa warra gadaa yaayyabe gada faawundars seeri gadaa akkaataan ittiin bulan jabaakki sibiilaati. Tanaaf nam miliyoonii hedduu ittiin bula ba'e. Tanaaf mootummaa bara hedduu dandamachaa ba'e. Tanaaf siyaasaa hedduu dandamachaa ba'e. Lola hedduu, miidhaa hedduu, arraba hedduu tanaaf dandamachaa ba'e. Uummata itti amaneef itti dhugeeffateef jireen nuufi tolfate ittiin jiraachuu jiruuf jiraafa gammam badin. Abbootiin gadaa akkuma danda'aniitiin gummii bulchaa akka jarii danda'e jajjabaate ittiin yaa'uu danda'u. Siyaasaaf abbootii gadaa agama olaanqachuu malan akka gorsaatti maan jettati?
Ani kan hin jedhu sirni gadaa keenya sirna bara ammayyaa kanallee sirna bulchiinsatti dabalamee ittiin jiraachuu dandeenyudha. Wantoonni nuti duudhaa keenya ganamaatti deebina jennee akka bulchiinsa siyaasatti kaafnuuf sirni gadaa keenya waan sirna guddaa sirna rakkoo har'an asiifachiin mudatu kanaas illee furmaata ta'uusaa waan hubannuu fi gadaa kan balleesse asiifachi waan adda addaatti hirkataa deemudha. Harka baay'eetu baay'ata jechuudha. Qaamni siyaasaa gara garaas harkatti galfachuu barbaada. Abbaan qabeenyaa otoo nafin harkatti galfachuu barbaada. Abbootiin gadaa keenyas wal qixa akkuma iddoo sirni gadaa addaanitoon cittin tureetti akka booranaa akka hujii akka karrayuutti sirriitti hubatanii jiraachuu irratti qaawwan ni jira. Qaamni gara garaa sirna gadaa keessaa akka gaafachuudhaaf jaalladha kan gochaa jiru. Isa kanaaf kan gochuu qabnuu fi ta'uu qaba jedhee kan hin aman sirni kun sirna siyaasaa sirna garee tokkooti miti. Inumaa mallattoo tokkummaa Oromootii fi tokkummaa Oromoo kan ittiin ijaaru kan nama hundaafuu qaama siyaasaa kamiifiyyuu murna siyaasaa kamiifiyyuu walqixa kan ta'e siyaasatti hirkisuudhaan karaa adda addaatiin waan balleessin seenaa keessatti waan beeknu jira. Isa kana lafa qabsiisu murna siyaasaa fi fedhii murna siyaasaa irraa bilisa ta'anii akka deemuu danda'aniif carraaqqii gama keenyaa taasisaati kan jiru.
Wanni dhibiin gadaan jabeessuuf hojjechuu jiran akka jechuun bu'u Kabbadee Dastaatti galma abbootii gadaa ijaaru galma abbootii gadaa kan qaraayyuu Harargee Baalee Harrayyuu Shawaa fuula akka akka ijaaran galma hayyuu ijaaran waan hedduu jala ijaaran. Akka jechisaatti manneen kitaabaa muuziyeemii fi waan aadaa naannoo suniitiin wal fakkaata. Horii guddaatti baasanii tan irratti ammoo uummatilleen horii baafate mootummaalleen irra gargaaraa jedha.
Haa ta'uuti kan Gujii fi Booranaa addatti yoo kan qabnu ta'e akka ijaaramu yeroo adda addaatti ta'ee ture. Dizzaayiniinis kan mootummaan hojjechiise tureera. Amma gaafa ijaarsatti galla jennu dizzaayiniiwwan kun kan yeroo dheeraa turaniidha. Hirmaannan uummataa amma barbaadamurra hin geenye. Haa ta'u malee jalqabuu qabna jennee bara kana xiyyeeffannoo guddaadhaan kan hojjechaa jiru keessaa tokko kan Booranaati kan qubbii corraati. Dizaayiniin kun waggaa 10 ol kan tureedha. Isarra deebinee hojjechaa jira. Gidduutuma kana 7 darbe keessa ogeessonni achi deemanii dizaayinichirra deebi'amee waan ilaalamuu qabu uummataa fi qaama dhimmi ilaalu mari'achiisanii jiranii ermana no mata sadarka gare da kanjuru kan borana diko baga midena digdamat wali tikabani jirani denya momit ministera de garu daf arka shantama de garu wada wangani kala kanan umurunin danda ama kanjuru
ganna preso UNESCO ngada oromo tgal mesite turbandu fkhaisi gujidia university buli horatul faisan akko boke beden jiretti kunini qoraboti gadati mantika jelef mantika jelu malefi wani durrat mariyatan isa hane esgen jenanille wani durrat mariyatani jeda mutanno wali rabaratan
botin gada godino tawromya mararra wali tibaban mutanno wali jiru jechura terni gada do undatiju sadarka to kurran jiru itto tijabate da fakabate to wadani chetin deme tijira ka guji borana karayu tetti baka kanitimo lafate ture kana mutanno le wali jiru yenne amanna
tigafatama birot adaf turizmi oromya Boka Bedestan Glatifan. Abu Yodoyo, Barresa, Koratafi, Namduri, University Barsiselle, Professor Manojat, Itabaka Kabarres, Journalif, Barrefamed Dulle, Liberty and Leadership in Africa. Jeretine, Bulchins Africa Ratabarres. Bulchins Africa Tif had Dunyawal Birka Vanilalu, Fuhan Mowal Tifidufi. The quest for regrounding African philosophy between the two camps, Jerelea Ubarres. Afan Romolin, Charal Mawarabo, Jerea Ubarres. Amale gorsa tayo jachuja. UNESCO barkum to kofdi bisagalif afurta meja gardu makhesa abatte sila akadunyanu faida rargatu sila armanduratu UNESCO gada oromo merkanesu maltejel ege UNESCO gada oromo galme sitasi tammo mantana sirna gada yole kuta tokoti hakuta sadete tini akitiga fatamma oromian gabduni barsisu jiren egeri ammo gasjal barsisu fi itijabatani hojjachu malanjel kitab kuta tokko aksadete basu uf qorachu fi yugan fegachu fi jalani ti wanertu lanifi gada dunyanu galme sitana hakijechi sati warifinna abotin gada ogeyoti warri barsisullen ufe gecha kharum qajelan adon jarjarre barsisu malejel abuyo
ummat romo ka da kan dabbe baye ture nawi bardela wajibba te da kai waina manu ata su ga dunyan su fudatte da sare ti demu abu wa fito abu da magu da wusin dum jitti kana fu yu khabaru sa jal ka bna kara kare kule min kara police sin jal ka bne garte nan la ti baye gudda jira ayyan ka bayu sin gada gudisu mi element to gwanda te sirni gada hu ni akum sin ti bundu jir hala waga kai satti wala dadda kaba kalandire ke galu kaba fa kai na fayane recha ayyana dunyara be kamati aga ma kalandire to ta ke sinju ayyani oromo sirna gada to koyu ka constitution in defelle ka motumma ka bajelle officially in jiro chu kala gapi mudirin jira ajira samo gapi han chufu fi to kofa wala to dun tudem na amma barum sha Allah kabsisu tano to barsisu hajen hammale abotin gada umati yarolen kara dira akuma duru ri tani tamalle gapi jira u famaru dawo ambar gafa UNESCO ngal meshite conference idi da dunya bubba na mi waraka de stock na jima ngashi na tudese UNESCO sin gada gal mesu fi oromo le yam gafa chuntane UNESCO te yam gafa chu baba ile gafa se janno da ka de ture kanje chune ay wallin ku kala bate barku sagara hutta mi jadi yoda abotin fe dal hariya gada namu wan duru jira kana gada ki UNESCO irballada UNESCO tu yam ga hatmale garan ga facin kabul wannan jere confidential thing kam san a confidential dabare mu hawan be fanje ya kalle ta asure da fani yegi yam argatanille o famaru da wosu wanje tu ga pin kam hala abbas tawjala UNESCO rawai ga tu mu la hamalle dirkan su ramma UNESCO ba tu mu le garga ta dadda ke lalle sirna ta lalle kan dun wan da shawal intalet mu tu ke sajaba tu qaba jabeeni tokko tan kalam jiru talota dabasu tawwan kan talota dabasu famo shirni barlota he galu qabelle yaa yu yaalle agran deemu shirni barlota kulli lammo kulli kullin nan ita tokko sedde kullin nan gale achille rase aga skuli kullin nan gale he gallo le oto njar jarre shirni gada UNESCO gal mehite ko tay shirbila ko tan wedifna ko ton tane u fe gallo shirni kun shirni ture woni element ne duke sa chachap de ke sa badde wanta de armati gide phd manin je to ko figle u fe gallo to ko se de to jachulu yi baye no dibe waje na shirna baye ko sa go bas fantre kana gamma ci ko fa ton tane u fe gallo am u jiro ci ko banye de yaa
par la manu gala te ferta rata no ma na ga khesino bula gadan taro bana ga yen an sora la khete
Egan Radio Sagale America Galgala Kesa Sala Maloka Jalka Bega Sa Saditi Meter Band Digdemilama Yukin Clergy Kuma Kuda Saditi Baturba Vjata Mission Ratti Meter Band Digdemishano Kan Clergy Kuma Kuda Lama Via Furtaba Ratta Kasmasi Meter Band Sodomito Koyo Kan Clergy Kuma Kuda Lama Via Bafisa Data Mission Ratti Witata Hagajimata Tikopia Fana Rumutin Dabar Sosera Trawata Kopile Kenya kara satellite radio bidasni darbani boru iftan da gefachu inda gatina da gefto ta Kenya kana raf qamnu kan wada kan sinke su mese annu gusu tamreti amma saganta fa na maratu itana